isithombe sesishagalombili. UJesu ulapha impumputhe. Johann 9:1-41, Johann 8:12. Kwakunendoda engakaze ibone kwasekuzaleni kwayo. Abafundi babecabanga ukuthi iyimpumputhe ngoba abazali bayo bona. Kodwa uJesu wathi, le ndoda yazalwa ingaboni, ukuze nibone imisebenzi kaNkulunkulu ikhonjiswa empilweni yayo. UJesu wathifela emhlabathini, wenza udaka ngamathe. Wafaka udaka emehlweni ale ndoda, wayesethi, hamba uyogeza echibini laseSilowama. Ukuthi Silowama kusho ukuthi othunyiweyo. Indoda yamlalela uJesu, yahamba yageza, yaya ekhaya isibona. Bangani, abaningi bethu bayizimpumputhe ekuqondeni, abaziboni izindlela zikaNkulunkulu. UJesu wathi, ngingukukhanya kwezwe. Olandela mina akasoze ahambe ebumnyameni, kodwa uyoba nokukhanya kwempilo.